never, 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 never trust nobody. Ungalinge, 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 themba umuntu. Mina ngangithi nongani kuwe, sizi lwami lwaziwa nguwe. Ngangithi nongani kuwe, inkinga zami zaziwa nguwe. Manje inkinga zami zibike sami, inkinga zami zibike sami, inkinga zami zibike sami.